Ziko mwainu mbali nevyo. Uogwandu wakambiri ukala panu mbali nevyo. Ndi a mwaiodza kala malo amu mba mambawa kachiwiri mwa Kristu Yesu. Ndipo kuchuluka kwa antu, si zima ndi tangwanitsa ini. Izo ntawi zonse, zima ndi kondoweza ini. Ino mkudziwa, zambiri, ine ndi makala ngati, ndiri kwa atu, wamene ndi kala ndi antu hapa ngono. Chifukwa, ndijimene ndi kuganiza kuti, ndijimene mpingo uli. Ea, ine, ndiri ndiremba la zimenezo. Limati, musaope nkosa za pangono. Ndichanu, jifuniro jabwino jadate anu, kukupatsani inu fumu. Ndipo ine, ndikanatero, ndizo nkosa za pangono, zimene ine, ndi mafuna, ndidzawerengedwe nazo patsiku limenero. Zomwe yana ati, zisaope. Ndipo ndife okondwa kwambiri, chifukwa cha mwayi obwera kuno, siku uno. Ndipo ine, sindi nabwere ndi jolinga jodza ya nkula. Mpindi pangono jabe za bidazo, panali wina waga amena nabwera pakomo. Ndipo pamene ine, ndinali kuwerenga, kupeza punziro lina, la mutu mene ine ndi kufuna kugwiritsa ntchito tsopano pompano, pa misonkhano kubwerayi ya ku Phoenix ndi Tucson, ndi kudutsa kumeneko. Ndipo ine ndinali kungodyetsedwa kweni kweni mumzimu ili mukudziwa za zinthu zabwino za Mulungu za chodalirapo ndi phunziro la chodalirapo. Ndipo mkazi wanga anadzabwera ndipo anadzandiuza ine kuti panali wina wake anabwera kuti adzandione ine. Ndipo ine sindinazikonde zimenezo mwabwino. Ndiye pambuyo pake bwanji anati, kodi inu mukakhala ku chalichi usiku uno? Ndipo ine ndinati, ndikuganiza chomwecho. Ndipo ine ndinapitirira kuyesetsa kukhalabe mu mzimu wa zimene ine ndinali kuchita. Ndipo iye anadzabwerera ndipo anati, anali munthu wodwala wabwera kuti adzapempheleredwe. Ine ndinati, chabwino ndiye. Ine ndipita ku chalichi muli monse, mwaona, ndipo ndikukapempherera wodwala. Ine nthawi zonse ndizo inu mukudziwa zinthu zimenezo zili. Ife tiyenera tizifikira kwa izo mwachangu mene tingathere pamene anthu akudwala ndi osowa. Aliyense amene wakhala akudwala amadziwa amene angayamikire zomwe zimatanthauza tikati kuchiritsidwa ndi mphamvu yayikulu ya Mulungu yochiritsa. Ndipo ndi chinthu chopambana chotero. Ndi mwayiotani? Tsopano la Mulungu likubwerali ngati Ambuye alola mbale Neville, ndipo palibe mmodzi wa iwo adzakhale ndi chilichonse chapadera. Ine ndimaganiza la Mulungu likubwerali mmawa. Ine ndidzabweretsa uthenga wanga wa Christmas kwa anthu chifukwa ndidzawalole iwo ena a iwo amachokera kutali, inu mukudziwa. Ndipo monga Georgia ndi malo osiyanasiyana, ndipo izo zidzawalola iwo kuti adzabwerere mu nthawi kuti akachite zokagula zawo za Christmas ndi zinthu. Ndipo Bire anangobwera uko ndipo anadzandiuza ine, anati mulongo wanga Dolores la Mulungu likubwera ali madzulo. Basi msonkhano osanayambike ali nditonga tating'ono, timphatso tating'ono ta ana, kadongosolo kakang'ono pano komwe iwo adzakhale, inu mukudziwa, kasewero kakang'ono ka Christmas kamene iwo akufuna adzakayike, misonkhano isanayambike. Ndipo ine ndinati, chabwino, izo zidzakhala mu Mulungu madzulo, si choncho izo? Anati inde. Ine ndinati, izo sizidzasokoneza mpangono pomwe ndiye. Tsopano mwaona, lachiwiri likudzali ndi usiku wa Christmas. Ndiye ngati kapena lachiwiri lotsatira, sabata, ndi Christmas. Chotero izo zidzawapanikiza anthu. Inu mukuona, ndiyenu adzayenera kumadzabwelera kwawo pakulowa kwa Christmas. Ndilolemba. Chiotelo ine ndinaganiza kuti ine, ea, masabata awiri kuko nkulondola. Masabata awiri kulondola. Chiotelo ine ndinaganiza kuti mwina mwake ine ndibwere usiku uno ndikudzawadziwitsa anthu ngati Ambuye alola, ndipo mbale Neville nkusadzakhala ndikali konse kapadera, kuti ine kawiri kawiri ndimakonda kupereka uthenga wanga wa Christmas kumpingo ndi uthenga wanga wa Istala ndi chilichonse chimene Ambuye angayike pa mtima wanga kuti ndipereke. Ndipo la Mulungu likubwerali Ambuye akalola, la Mulungu likubwerali mmawa, ine ndidzapereka. Ndipo chifukwa chimene ine ndimatengera izo mmawa malo mwa madzulo, kumene anthu amene amabwera kuchokera kutali iwo amakhala ndi masana kuti aziyenda kuchitira kuti iwo akhoze kukafika kwawo, inu mukuona. Ndipo ine ndikanakonda kukhala nawo usiku. Ine ndikuganiza kuti madzulo zimakhala bwinoko kwambiri. Ine ndimakonda msonkhano wa madzulo, pamene dzuwa likukalowa china chake chinzake. Anali Mulungu munda wa Edeni kwa Adamu, amabwera mukuzizira kwa madzulo ndi kumayankhula ndi Adamu. Mwaona, ndipo ine ndimakonda msonkhano wa madzulo. koma ndipo momwe zinthu zili kuno kuti zingakhale bwino kuti ndizikhala nawo mmawa kuchitira kuti anthu azikhoza kumanyamuka. Ndipo ndine woyamikira kuti kachisa kukulitsidwa kuno mpaka kuti malo enawo kutidutsa ife pano akuonjezera chipinda china kwa iye. Pambuyo pakudyana konse ndi kukangana potsiriza ife tili naye iye muli monse. Inu mukudziwa Mbale Bosworth wachikulire ankakonda kuchita zoseketsa. Anati, mwana amene amalira mokuwa amapatsidwa chisamaliro chachikulu. Chiotero izo ndi gawo lonsero. Inu mukudziwa ndipo chiotero ine ndikuganiza kuti zimatilipira ife kulira pang'ono kamodzi pakanthawi. Kodi inu simukuganiza chomwecho? Chotero ndipo ine ndikufuna kuti ndichitire ndemanga Mbale Anthony ndi omuthandizira ake pano chifukwa cha nyimbo yokoma ija. Ine ndimangolowa muno ndipo ndinadzayimva iyo. Ndipo inu mukudziwa zing'wenye-ng'wenye zimenezo ndi malipenga. Ine ndakhala ndikufuna mmodzi wa ana anga bwalako umodzi wa iwo kuti azidzayimba lipenga. Ine ndi zida zowuzira izo. Becky anayamba kuyimbalimba. Koma iye alipa usinkhu wa ung'ono wa matini uwo, inu mukudziwa ndizo iye akufuna kuzisiya tsopano. Ndipo iye anayamba aphunzitsa anati iwo amayenera kuyamba nyimbo zotchuka. Osati tsopano ine sindikutanthauza, inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Zobalalika ndi zina zotero za nyimbo zapamwamba ndi cholinga chakuti atengeremo nyimbo za uzimu umenemo pamene iye wafika ku makalasi ake apamwamba muzimenezo ndiye akuganiza chabwino. Ine ndingozisiya. Ndipo ine ana amakhala vuto. Ndipo muli monse izo zimayenera kukhala kuitana kwa Mulungu kuyamba ndi kuyamba. Ine ndikukhulupirira mlongo wake Sala kumbuyo uko adzamuposa iye muli monse. Ndipo sanaphunzirepo nkomwe. Chotero ndiye kuitana kwa Mulungu kumakhala kwabwinoko pamene uli ndi mphatso monga chomwecho. Koma ine ndimakonda lipenga. Ine ndikukumbukira pamene iwo ankapereka kachisuyo kunja uko pangodya. Malipenga analira kwa theka la tsiku kunja kuno pantanda pamene mpulumutsi wanga anafera kumusi uko kwa chikhululukiro cha tchimo. Ine ndinalira kumeneko pa mtima wanga magaza anapakidwa pamene ine ndinkagwetsera phunziro langa mwala wa pangodya. Ndipo ine ndikukumbukira usiku wina ku mpingo wa Trinity Methodist pamene Dokotala Morrison wakale ambira inu anthu amene munakhalapo mbuyo masiku anga mukuwakumbukira Dokotala Morrison bambo woyera wachikulire. Asbury anataya mmodzi wa anthu otchuka kwambiri chiyambireni Asbury pamene iwo anataya Dokotala Morrison ku usinkhu wake bambo wachikulire wa umulungu. Ndipo ine nthawi zonse ndinkakonda kumumva iye akulalikira. Ndipo ine ndinkapirira kuti ndikamumve iye ku mpingo wa Trinity Methodist uko. Ndipo usiku umenewo anyamata awiri anatulukira mukhonde la ling'ono pamene mkazi anga ndi ine tinkayenda. Ndipo iwo anali atanyamula malipenga awo mumlengalenga monga choncho ndi zoyimbira zimenezo kumeneko. Ndipo iwo ankayimba izo pansi pa mtanda pamene mpulumutsi wanga anafera mtanda waukulu uja pamwamba ukuzungulira. Ine ndinangoyima pa nsewu ndikukwezera mwamba manja anga ndinangoyamba kuyamika Mulungu apo pomwe. Ine sindikanachitira mwina. Pamakhala mtundu wina wakutengeka mkati mwa Mkhristu wobadwanso mwatsopano pamene iwo ukugunda. Pamakhala china chake chimene chimayenera kuchitika ndicho chonse chimene chimakhalapo kwa icho. Ine palibe chinthu chonga ngati Mkhristu wachikale uko nkulondola. Sangatenge chilichonse kwa izo. Chondichitikira changa sichingasinthanitsidwe ndi chuma cha mdziko kapena dziko lonse. Ngakhale za miyamba zonse ndi zonse sizingasinthanitsidwe ndi zimene Yesu wandiphunzitsa ine za iye mwini. Pali mwamuna wina amene amakhala nafe nthawi iliyonse ndikang'ana mbuyo mtima wanga umalumpha. Ndi mwamuna yemwe ine ndinamuona iye akudya mgonero usiku wina amayenda ndi ndodo. Kodi aliyense anayamba wakuwuzanipo inu kuti mumaoneka ngati Oral Roberts? Ine ndikukuwuzani inu nthawi iliyonse ine ndiyangati inu munamuonapo Oral Roberts pafupifupi nonse ainu. Ngati iye samafanana ndi Oral Roberts ine ndinangopezeka ndikuyang'ana mbuyo. Ndipo ine ndikuganiza iye ndi bambo wokulirapo pang'ono kumuposa Oro. Koma kungomuona momwe iye amapesera tsitsi lake ndi chikumi chake ndi ziwalo zake. Ndipo nthawi zonse amakhala ngati munthu wooneka wolemekezeka amakhala monga Oro. Ndipo chotero ine nthawi zonse ndimaganiza Mbale Oro amangoone kajina jake mofanana ndi iye. Mbale olo akuyamba ntundu wina wa Bible School kunja uko tsopano. Ine ndi kukhulupirira kapena jina jake. Ine ndi namba za izo tsiku lina. Ndi tiani icho? University. Inde. Mbale Carl Williams ndi mmodzi wa wadalira ake pa zimenezo. Mantundu wina. Ine sindi kudziwa basi chomwe izo zili tsopano. Tsopano kumbukirani, la Mulungu ambuya akalola, ife tidzayamba. Ine ndili ndi Istara, kapena uthenga wa Christmas. Ndipo ndiye, ndine woyamikira kamba ka kuyambika kwa kachisi. Ndiyeno ine, ndikuyembekeza kuti izi, sizingokhala kuonjezereka kwa chiwerengero kokha. Koma kudzakhala kuonjezereka kwa chisomo chimene Mulungu adzapereke ku mpingo wathu, kusuntha kwathu, osati kusuntha, koma osonkhana athu omwe tawasonkhanitsa pamodzi. Ife tikuzikonda zimenezo. Ndipo ine ndikungofuna kuti ndinene ichi. Ine sinditenga nthawi yambiri, koma ine ndili ndi zinthu zambiri zomwe ndikuyenera kunena, koma ine sinditero. Izo zingandirengere nthawi yochuluka kwambiri. Koma ine ndikufuna kunena ichi. Ndi china jake chimene ine sindingakhoze kuchinena. Pali zinthu aliyesa akumvetsa zomwe inu mukuzidziwa. Ndipo izo zili mu dzina la Ambuye. Komabe iwe sungakhoze kuzinena izo. Inu mukuona iwe umayenera kuzisungira izo kwa iwe mwini. Mukuona koma chochitika china chomwe chikusunthira mwamba ndipo chakhalapo kwa kanthawi chomwe chikukonzekera kuchitika. Kuti ndachita mantha kuona mzimu woyera ukuyenda pakati pa anthu kufika pamalo amenewo. Ndipo iwo osadziwa chinthu chimodzi chapa dziko lapansi maona koma kuona mzimu woyera ukusunthira kwa icho. Ine ndidzaulula izo Ambuya akalola nthawi ina yabwino. Tsopano kumbukirani, izo zimasonyeza Mulungu pakati pawo. Monga wina wake ine ndikukhulupirira mbale inde ananena kanthawi kapitako. Mbale Neville ananena kuti Mulungu posawerengera kwathu, kubalalika kwathu pakati pathu, kupanda khalidwe kwathu pamaso pake. Kuti mpenyi amene anapita kuti akangane pa Israeli ndipo amatha kumuona iye ndi diso la chithupi ndi momwe zinalili zosalongosoka, momwe kuti iwo anachitira cholakwika ndipo iwo amenera kutembereredwa. Koma chimene bishopu analephera kuti achione chinali thanthwe lokanthidwa lija ndi njoka ya mkuwa ija mwaona kupanga chitetezero. Chotero inu mukuona pamene Balaamu ankayang'ana pa Israeli iye ankaona chifukwa chowatemberera iwo mukuona. Koma pamene Mulungu ankayang'ana pa iwo iye ankaona chitetezero. Iye anati muli ngati chipembere. Amen. Ndani angayike chilichonse pa njira yanu? Mahema anu ndi awu Mulungu. Olunga mabwanji umo ndi mene Mulungu ankawaonera iwo. Mukuona osati momwe munthu ankawaonera iwo, osati momwe iwo olemekezeka akulu ankawaonera iwo, koma momwe iye ankawaonera iwo. Ndipo Mulungu, mulole ilo likhale gawo langa, mulole ilo likhale gawo langa, pakuti ine ndilibe kanthu mkati mwanga kamene ine ndingakhoze kudzinenera. Palibe chilichonse mʼmanja mwanga chimene ine ndikubweretsa. Mophweka basi ku mtanda wanu ine ndikukangamira. Mwaona? Ndizo zonse zimene ife tili nazo. Chabwino, uno ndi usiku wa nsonkhano wa mapemphero. Kapena osati usiku wa nsonkhano wa mapemphero, koma ili lili ngati gulu la uvangeli kuno. Ife timakonda kuwakhazikitsa mawu. Ndipo mwina mwake, ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi inu usiku uno, koma miniti pang'ono. Ambira inu amene mungafune kuti mutembenuzire mulemba. Chabwino, kodi inu mukudziwa chinthu chachilendo kuti ndinangotsegula ndende pamenepo kumutu umene ine ndimati ndiwerenge? Inde bwana, zachilendo. Pamenepo panali Akorinto woyamba mutu wa 11. Ndizolemba zina zomwe ine ndinalemba apa. Pena pake mkati umu zomwe ine ndimaziganizira ngati ine ndingazipeze izo pakali pano. Pawana Akorinto ndi mutu wa 11 pomwe apa izo zili. Apa pomwe, inde bwana. Sopano, ife tisanafike ku mawu, tiyeni tifike kwa mlembe. Maona, yemwe ali mawu. kuti ife tikakhoze kupempha chifundo ndi madalitso ake pamene ife tikumuwerenga iye yemwe ali mawu. Tiyeni ife tipemphere. O Ambuye Mulungu wodzaza ndi chisomo ndi chifundo, yemwe wakhala wololera kudutsa mu mbado, munthu adatha kuchimwa ndipo munayika phompho lalikulu lija pakati pa iye ndi inu, limodzi limene iye sakanakhoza kuliwoloka kuti abwerere yekha. Iye mwantheradi anatayika kwathunthu, analibe njira yobwererera, koma Mulungu wa wodzaza ndi chisomo chonse anali wololera kuti atenge choloweza mʼmalo mʼmalo mwake ndipo anamubweretsanso iye. Chimenecho chakondweza mitima ya onse amene akhala odziwidwa ndi inu Ambuye. Momwe kuti muchikondi chanu chachikulu ndi chisomo inu munadzatenga choloweza mʼmalo. Ndipo monga ife tangotsiriza kumene kufotokoza zimenezo Ambuye, zili pa choloweza mʼmalo icho chimene ife tikudalira usiku uno. Uyo amene anadzafa mʼmalo mwa ife ochimwa, mmodzi wolungama uja amene anadzitengera pa iye kusalungama kwathu, ndi mwa iye amene ife timadalira. Tsopano ife mwaulemu tikubwera ku mawu ake ndi mitima yowera mitsidwa ndi mitu molemekeza ndi mwaulemu ndi moyamikira, ndipo tikupempha kuti inu mutitumizire ife usiku uno chisomo mwa mzimu woyera, ndipo mutipatse ife nka mkate wa moyo umene tikusowa kuti utilimbikitse ife. Inu mukudziwa ndendende zomwe ife tikuzisowa, ndipo ife tikudziwa kuti inu munalonjeza kuti ngati ife tingadzapemphe, ife tidzalandira. Ife tikuwakumbukira usiku uno Ambuye onse awo omwe ife tikuwadziwa omwe akudwala ndi osowa, kuti chisomo cha Mulungu chiperekedwe kwa iwo mochuluka kwambiri. Ndipo Atate ife tikuwapempherera iwo amene agwa, kuti tchuthi chomwe chikubweracho chidzabweretse kukumbukira mitima yawo, kuti kuchokera kumene iwo anali nthawi ina ndipo agwera kugawo la kunja la chiyanjano chanu. Mulungu ife tikupemphera kuti iwo abwerere, perekaniza Ambuye, abwerere kwa wosonkhana ku msonkhano wa woyamba kubadwa. Abwerere kumene kuli chisomo ndi chifundo ndi chikondi ndi chifundo ndi machiritso a mioyo yathu, maganizo athu ndi matupi athu, perekaniza Ambuye. Adalitseni mawu usiku uno, tilimbikitseni ife tonse, ndipo mutipatse ife amadalitso anu pamene ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kwa mphindi pang'ono chabe, ine ndikufuna kuti ndiyitanire tcheru chanu ku Akorinto woyamba mutu wa 11 ndime ya 23, ya 24 ndi ya 25. Pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ine ndinapereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu usiku omwewo womwe iye anaperekedwa anatenga mkate, ndipo pamene iye anayamika iye anaunyema iwo ndipo anati, tengani ndipo idyani, ili ndi thupi langa limene lanyemedwa chifukwa cha inu, izi muzichita pondikumbukira ine. Chimodzimodzinso iye anatenga chikho, ndipo pamene anatha kudya anati, chikho ichi ndi pangano latsopano la mwazi wanga, muzichita ichi nthawi zonse pamene mumwa pokumbukira za ine. Ngati ine ndingatchule izi phunziro laling'ono chabe limene ine ndikufuna kuti ndilozepo, lingakhale ili: kuwakumbukira Ambuye. Izo zikumveka ngati usiku umene kapena uthenga umene umayenera kulalikidwa la Mulungu lapitali mu mgonero wa Ambuye, koma ine ndikufuna kuti ndizifikire izi mwanjira yosiyana pang'ono kwa maminiti pang'ono. Pamene ife tikusonkhanitsa athu maganizo athu pamodzi ndi mukupembedza kwa Ambuye, ife tikhoza ndithudi kuyamba ndi gomera Ambuye, chifukwa amenewo ndi malo abwino kumene ife tonse timakumbukira. kuwakumbukira Ambuye pagome lake chimene kwenikweni lembalo likunena za zimenezo. Koma ndiko Paulo ananena kuti tiyenera kutenga chikondi ndi kumwa mwazi ndi kudya mkate wopanda chotupitsa. Mujikumbukiro kukumbukira zimene iye anatichitira ife. Ndipo pamene inu mukuchita zimenezo, inu simumafuna kuchita zimenezo kukhala zawamba, chinthu cha tsiku ndi tsiku. Inu mumafuna kuti muzibwera mukuwakumbukira Ambuye kwenikweni. Mukuona, kumbukirani kuti chinali chisomo chake ndi chifundo chake. Ndipo icho chokha, zimenezo zimakupatsani inu chiyembekezo chokha chimene inu muli nacho. Zilibe kanthu zomwe inu mungadzachite konse. Palibe chilichonse paliponse chimene mwanjira iliyonse chingadzayandikire ku zomwe Khristu anakuchitirani inu. Ine ndinakhala ndizo ndichitikira zachisoni sabata ino, ndipo komabe zaulemerero. Ine ndikhoza kuzitcha izo. Ine ndinamuyika m'manda mbale yemwe nthawi ina ankakhala ndi ife kuno. Ndipo ambiri a inu mukudziwa chimene chinachitika. Anali mbale wathu wachisomo Rogers, Buster Rogers, monga ife timamutchulira iye, Everett, ndipo mbale Bankswood pano, ndi mbale Southman, ife tinapita limodzi kumwambo wa malirowo. Ndipo ine ndinakwera muchisanu kupita kumalo akale kumene ine ndinamuyika m'manda poyamba. Pafupifupi zaka 25 zapitazo. Nthawi imeneyo pamene ine ndinamuyika iye m'manda munali madzi amatope mudzina la Ambuye Yesu Khristu. Pamene ife tinkadutsa pa mlato wakale wodziwika uko ku Totten Ford, ine ndinali kuyankhula kwa abale anga ndipo ndinati, siku lina pamene mtumiki wina wachipembedzo anali ndi a hema wankulu kumeneko, iye anati, wosakhazikika wang'ono uyo kumusi uko kumpingo wa Baptist amene akubatiza anthu mu dzina la Yesu Khristu. Iye anati, ngati munthu aliyense angabatizidwe mwanjira imeneyo, sadzalandiridwa konse pansi pa hema wanga. Ndipo pa nthawi imeneyo panali ena atakhala pamenepo amene anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu. Ndipo ameneyo anali mbale George Wright ndi banja lake. Iwo basi, chinthu chokha chimene iwo akanakhoza kuchita chinali kusabwerera konso. Chotero tsiku limenelo padoko, iye anangochoka ku msonkhano wake ndipo anali atabwera ku musi uko kuti adzaonerere. Ndipo msonkhano ake anali atayima pamenepo. Ndipo ine ndinafika pamalopo. Ndipo uko kunali mvula pamwamba mapiri kumeneko. Ndipo minda ya matope inali itakokolokera mkati timitsinje tating'onoto tinali titapangitsa Blue River kukhala wa matope kwambiri. Ine ndinalowa madziwo pafupi kuya kofika mchiuno. Ndipo ine mmodzi wa matrustee kapena matikonikani anadzandipatsa ine Baibulo. Ndipo ine ndinawerenga pamene Petulo ananena pa tsiku la Pentekoste, lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Linali tsiku limenero limene George Carter anali atagona pamenepo akuyesera kukweza manja ake akulemera pafupifupi mapaundi 60 china chake, anali atakhala zaka 9 ndi miyezi 8 ali pakama wosasuntha. Ndipo anthu ake mpingo umene iye analimo unali utanena, ngati munthu aliyense atangobwera ku msonkhano wanga iwo adzachotsedwa ku chiyanjano chawo ku mpingo. Ndipo chotero unali usiku omwewo umene anadzachiritsidwa nthawi yomweyo. Ndiyeno anafuna kuti abatizidwe monga mtsikana wang'ono wa Aneo, yemwe anali kumtunda uko, yemwe ine ndinamuona masompenya. Ndipo ine mukuidziwa nkhaniyo, manja ake ndi miyendo zitakokedwera mwamba. Ndipo ndinalowa masompenya ndi mphamvu ya mzimu, ndinadzayika manja pa iye. Apo iye anatulukira ndipo anachiritsidwa. Ndipo kotero iye anali wawo omwewo chabwino. Iwo unali mpingo wa Methodist. Mtume kwa Methodist, Mbare Smith, analiye mwana ima pa Gombe ndi osonkhana ake. Ndipo ine ndinayamba kumubatiza mu ubatizo wa Mbaibulo wa Chikristu. Ndipo pafupi-fupi nthawi yomwe ine ndinali ndi labatiza anthu 5 kapena 6, mwadzidzidzi, mizere ndi mindandanda zinasweka uko pa phiri. Apa panadzabwera gulu lija la Methodist akutsika ndipo atavala zovala zawo zabwino kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu. Ndipo modzi ndi modzi madona mu zovala zawo zokongola zoterera zanyengo yotentha amayenda akudutsa makope amenewo akupukuta nkhope ndi misozi ndi kumatsuka zopaka milomo akuturuka akupanga akuvomereza ndipo akumabatiza.
And along with that bunch,
ndipo limodzi ndi gulu limenelo munthu wamphamvu wamapewa akulu wokhala ngati wometa phanke wankhope yayikulu bambo wooneka wojintcha anatulukira pamenepo anavala suti yake yokongola ya bluu. Iye anati, inaponso ndapanga chigamulo changa. Ameneyo anali Buster Rogers, koma ndaliyense kumuuza iye kalikonse. Pamenepo ine ndinamuyika iye manda mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pakuvomereza kwake. Ndipo sabata yatha ine ndinakamuyika iye pansi pakapinga wochita kupanga ku Milton. Ndipo ine ndinayankhula pa ulaliki wa ungwiro wa chiukitsiro. Ndipo ine ndakhala missionary. Ndipo ndaonapo milungu yosiyana-siyana ndi ana matetule. Ndipo ndizo zonse zomwe zili zonse zili kunja kwa Chikristu. Ndipo ndi una matetule basi momwe iwo amakhulupirira izi izo kapena zinazo. Koma mlengi wamkulu yemwe amapanga chilengedwe payenera kukhala mlengi ngati pali chilengedwe. Ndipo ngati pali chilengedwe icho chinapangidwa ndi mlengi. Ndipo ntchito ya munthu aliyense imamuonetsera yekha. Iye ndi mpalamataba wabwino, iye amagwira ntchito yabwino, iye amamanga. Ndipo ngati iye ali makaniko wabwino, iye amachita ntchito yabwino. Ntchito yako imangokunyezimiritsa iweyo. Ndipo chilengedwe cha Mulungu chimamunyezimiritsa Mulungu. Ndipo Mulungu anapanga chilichonse ndi cholinga. Ndipo chilichonse chimene chimatumikira cholinga cha Mulungu, pamene icho chifa, icho chimadzakhala ndi chiukitsiro. Ndiwuzeni ine chinthu chimodzi. Ndipo ndinabweretsamo zinthu zambiri monga maluwa ndi mitengo. Ndipo momwe dzuwa limatulukira mmawa kamwana kakhanda kabadwa likufoka wala kwake kumatero pafupifupi teni koloko limadzakhala kanyamata. Ndipo pa 12 koloko ilo limakhala likuwala mu mphamvu yake mukukongola kwa mkazi kapena umuna. Ndipo pafupifupi 2 koloko masana ilo likufika pokhala ngati ine. Ndipo kena ko pafupifupi 5 koloko madzulo likudzakhala ngati agogo ilo likulowa pansi. Ndipo potsiriza kunyezimira kwake kumazilala pa dziko la pansi ndipo ilo limafa. Kodi awo ndi mathero a ilo? Ilo linatumikira cholinga cha Mulungu. Ilo linadutsa moyo wa zomera pamene ilo linkadutsa pa dziko la pansi. Zomera zonse zomwe zikanafa chaka chapitacho, ilo linazidzutsa izo. Kodi amenewo amakhala mapeto ake pamene ilo latumikira chifuniro cha Mulungu? Ilo limadzukanso mawu otsatira, lili ndi moyo watsopano. Mtengo uliwonse umachita chimodzimodzi. China chilichonse, chilichonse, mwezi, nyenyezi, dongosolo la zamwamba, chilichonse chimalonjeza. Ndipo ngati munthu atumikira cholinga cha Mulungu, pali chiukitsiro motsimikizika basi, monga chilichonse. Chinthu chokhacho chimene icho chiyenera kuchita, ndicho Mulungu akungoyembekezera nthawi, chimodzimodzi monga momwe iye akuchitira pano. Masamba akulu angogwa kumene mitengo agwa kani kumene ofira agirini abluu abrauni mitundu yonse yosiyana-siyana pachifuwa chachikulu cha dziko lapansi. Kumene chilengedwe cha Mulungu chinagona chakufa pansi pake, Mulungu ananga wabzalapo maluwa ake. Koma iye amadziwa kuti pamene iye wabzala maluwa pamadzakhala chiukitsiro muchirimwe. Dziko la pansi limayenera kuti lingozungulira mpita wake kenako limadzabwereranso kukagumana ndi dzuwa kachiwiri ndipo lidzatulukira mmaluwa amaliro. Musamati awa ndi matero, komanso masamba, abrauni pantengo. Samati awa ndi matero, chintu chokacho chimene chiyenera kuchitika, ndi kuti kuzungulira kwa nthawi ya Mulungu kuyandame mozungulira, kufikira nthawi ya kutsa kwa mwana wa Mulungu. Ndipo cholengedwa cha moyo chilichonse chimene chinafapo mwa Kristu, chidzatulukiranso kachiwiri, mukukhalapo kwake, kumukumbukira Iye. Pamene ine ndidzafika kumapeto wa njira yanga, ine ndikufuna kuti ndidzafere mukukhalapo kwake ndi kumukumbukira Iye. Kuti Iye ndi chiukitsiro ndi moyo, Iye ali mmodzi ameneyo. Ndiye pamene ife tikubwera kugomera Ambuye, gomera Ambuye, monga ine ndafotokozera izo kale apansi, ife timakhulupirira zimene ife timazitcha mgonero, ndiko kudya kwa mkate, ife timayika molakwitsa. Ndi cholakwika. Ife timayika chinthu choyenera pamalo olakwika. Si mkate umene uli wofunikira, si vinyo amene ali wofunikira. Zimenezo ndi mkate wopanda chotupitsa ndi vinyo. Koma chinthu chomwe icho chili ndicho mgonero. Umatanthauza kuyankhulana naye. Ndipo poyankhulana ndi Iye, kumamukumbukira Iye. Ine ndikuganiza kuti ndi nthawi yodalitsika kwambiri ya mautumiki. Mukuona, ola lililonse la moyo wathu lukuyenera kukhala mgonero. Mgonero ndi Ambuye zimakhala ngati tamanda mchipululu, zili ngati kasupe kunsikwa dziwe. Kome kuli wapa ulendo akamadutsa, amayima ndi kumwa madziwo mpaka Iye atathetsa ludzu lake, ndiko kuwakumbukira Ambuye. Bwera mwadongosolo la gomerake, kumene mwenda njira wodutsayo, amene akudzayenda kuno pa dziko lapansi ndi ife palimodzi, kuti ife tikhoza kubwera pa gomerake. Ndipo pamenepo nkumwa za madalitso ake ndi za chisomo chake ndi za mawu ake muchiyanjano pozungulira mawu ake mpaka miyoyo yathu ya ludzu itakhutitsidwa. Ndipo zingatero ife nkuchoka pamalo opembedzerapo titatsitsimutsidwa titakhutitsidwa kumapita kukakumananso ndi mavuto a mchipululu, mavuto a mchipululu cha moyo. Inde, tamanda mchipululu, kudzitsitsimutsa tokha, kudzikonzekeretsa tokha pamene ife tili ndi ludzu. Izo zikuyenera zizikhala ndi wopembedza aliyense. Zimakuti izo zimachitika ndi wopembedza ona aliyense kuti amalakalaka kusonkhana pamodzi. Pamakhala china chake chokhudza chiyanjano chimene chimakhala cha uzimu. Ndi cholamulidwa ndi Mulungu. Ndipo chimakhala choyera, chopatulika, ndipo olungama amachitira ludzu zimenezo. Monga Davide ananena, kuti moyo wake unkachitira ludzu Mulungu, monga swala inkachitira kuntsinje wa madzi. Mbawala ya ing'ono yovula zidwa, yomwe agaru aigwedeza nkuikadzula mbali mwake, ndipo iyo nkudzigwedeza kuchoka kwa iwo. Ndipo ima, ikupuma wefuwefu, ndikumayang'ana. Kumene ikulunkiza ndicho kudzira chake chimene Mulungu anaipatsa iyo. Iyo imakweza kulunkiza madzi kwa mairosi. Ndipo imakwezera mutu wake wa ung'ono mumlengalenga pamene ikukira magazi moyo wake. Ndipo iyo imadziwa ngati iyo ingakhoze konse kufika kukasupe ameneyo kuti iyo ikhoza kukhala moyo. Zikatero palibe amene adzamugwire Iye. Iyo ikangofika kumadzi, iyo idzampusitsa galu aliyense yemwe inu, munga muike pambuyo pake. Pakuti iyo, imadziwa iyo, iyo yapeza gwero lopatsa moyo. Ndipo pamene mpingo udzafika pamalo amenewo. Pamene Kristu ameneyo, amatanthauza zochuluka kwambiri kwa ife, kuti ife, timachita ludzu kuti tifike mukukhalapo kwake. Ndipo ndi wina ndi nsake, ndi gwero lopatsa moyo. Palibe mgerekezi zamene anga kupitirireni inu mkomwe, ngakhale imfa kumene yagonjetsedwa pamenepo. Oh, ndi chiyembekezo bwanji, ndi malo bwanji kudziti timutsatoka. Ndipo pochita zimenezo, kumukumbukira Khristu, anali mmodzi amene anapangitsa izo kuti ziteke kwa ife. Iye anali mmodzi yemwe anachitira ife zinthu izi. Ife tikuyenera tizimukumbukira iye. Pakuti kumbukirani, nthawi ina ife tinali alendo ndi opanda Mulungu, amitundu, otengedwa ndi mafano osayankhula. Koma kumbukirani, Khristu sanafere Myuda, koma cholengedwa chilichonse cha fuko la kugwa la Abrahamu. Khristu anafera.
As we come to remember him,
pamene ife tikubwera kudzamukumbukira iye pakasupe wake wa mgonero, izo zikuyenera kutikumbutsa ife za mbuyo, mu nthawi monga Israeli anali pa ulendo wake. Ndipo iwo anabwera, komabe ali mu mzere kumene wa ntchito, pa ulendo wawo wochokera ku Igupto, akupita ku chiwombolo chawo, akupita ku dziko lolonjezedwa. Ndipo pamene iwo anali pa ntchito, anasowa madzi. Ndipo kunali kuwuma maonekedwe aliwonse, malo paliponse, pansi pa phiri lililonse kumene kumenera kukhala kasupe, kunalibeko aliyense. Ndipo iwo anali akufa mchipululu. Ndiyeno apo panadzaonekera thanthwe limene Mose analikantha thanthwe ilo, ndipo kuchokera mmenemo munadzatulukamo madzi ochuluka. Munthu waludzi waliyense, mkazi waludzi waliyense, mwana kapena ngakhale chirombo cha ludzi chilichonse chinkakhoza kumwa madzi ochuluka. Monga Yohane 3:16, lemba la golide la Baibulo linati, monga Mulungu anakonda kwambiri dziko lapansi, iye anabereka mwana wake yekha yobadwa yekha, kuti aliyense amene akhulupirira amayankhulana naye, amamukumbukira iye, asadzawonongeke koma adzakhale nawo moyo wamuyaya. Kumukumbukira, Khristu anali thanthwe lathu lomwe linakanthidwa kuti adzapulumutse dziko lowonongeka, wa mitundu wowonongeka, Myuda wowonongeka, dziko lowonongeka. Khristu anapereka moyo wake mochuluka kuti aliyense amene amva njala ndi ludzu adadelo mneneri, taonani, idzani inu kukasupe, dzaguleni kwa ine mkaka ndi uchi wopanda mtengo wake. Bwerani chifukwa ndi mgonero, bwerani powakumbukira Ambuye. Ndikhoza kulingalira zakukumbukira Ambuye kachiwiri pa malo otsitsimutsa muchitsime chotchedwa Berahailoi, chimene chimatanthauza mchihebri chitsime cha iye amene ali ndi moyo ndipo amandiona ine. Hagala sanamvetsetse, komabe anali munzere wa ntchito. Sanamvetsetse, anaweruza molakwika ndipo anaponyedwera panja opanda malo koti apiteko, ndi mwana akufa ndipo madzi anatha mbotolo. Ndipo mwana wang'onoyo anali akulira, ndipo mtima wa mayi okha ukanakhoza kudziwa zomwe zikutanthauza kumva kulirira kumeneko kwa madzi, pamene lilime lake laling'ono limatupa ndi milomo yake itawuma, ndipo mwana wake akufoka miniti iliyonse. Anaponyedwera kunja ali kumeneko pa mzere wa ntchito wopanda malo oti apiteko. Iye anali wopanda iye mwini mpaka iye anafinira dontho lotsiriza pa milomo yake yaing'ono yowuma. Ndipo kenako bodololo linali litawuma, ndipo analiyika ilo pansi nawuyambapo, ndipo mwana wang'onoyo akulirira madzi, ndipo anali kufoka ndi kumafoka, ndipo mwana wake yekhayo mosakayikira, koma momwe mtima wake wosalakwa ukanalirira, o Mulungu, kodi ine ndachita chiyani, kodi ine ndachita chiyani. Ndipo iye sakanakhoza kupirira kuti amuone mwanayo akufera mʼmanja mwake, chotero iye anamugoneka iye pansi pa chitsamba. Ndipo iye anapita pafupifupi mtunda wowombera uta, mwina mwake mayali 100 kapena kupitirira pamenepo, ndipo anaona kantengo kakang'ono, ndipo iye anagoda pansi, ndipo pamenepo iye anayamba kulira. Pakuti iye ankadabwa, nchifukwa chiyani, ngati iye anachita chimene chinali choyenera, nchifukwa chiyani kuti chinthu ichi chingwere iye. Nthawi zambiri ife timaganiza zimenezo pa matenda athu ndi zosautsa, maona. Koma mwina mwake, zonsezo zimachitika kuti zisonyeze chisomo ndi chifundo. Ndipo pamene iye ankaganiza, iye anamva kulira kwakung'ono kofoka, pamene potsiriza amazimirira kufuna madzi. Iye anamva liwu likuyankhula ndipo linati, iwe ukulirira chiyani? Iwe ukulirira chiyani? Ndipo anayang'ana mwamba, ndipo iye anaona chitsime chikutumphuka. Ndikasupe bwanji wotsitsimutsa. Bera hayoloi. Ine ndikhoza kutchula ilo molakwitsa. B, ma E awiri, R-L-A-H-R-E-R-O-E. Kutanthauza chitsime cha iye amene ali moyo. Ndipo amandiona ine. Iye amene sangakhoze kufa.
Melchizedek. El Shaddai.
Melchizedek. El Shaddai. Iye amene ali moyo ndipo amandiona ine podziwa zosowa zanga, iye wandikumbukira ine. Ndipo pamenepo iye anandikumbukira ine pamene ndimamukumbukira iye, ndipo ine ndikudziwa kuti iye ali moyo, ndipo iye watumphuka kuno muchipululu chitsime ichi.
Oh,
kodi ife tingakhoze kuzika izo mu uthenga wa ola pakali pano watsiku lino tsopano, pamene chipululu cha mipingo zipembedzo ndi alariki a uthenga wa wamba ndi mafashoni a mdziko amene agwawiramo ndipo apanga chipembedzo ndi kugawanika, ndiyeno nkuganiza kuti apo payimanso siku uno chitsime cha iye amene ali moyo ndipo amandiona ine. Izi ndizomwe kukumbukira Khristu kukuyenera kutanthauza kwa wopembedza. Inde, oh, iye sanamvetsetsedwe ndipo anaponyedwera kunja. Yesu anati, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, ine ndine madzi amoyo. Ine ndine madzi amoyo. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikoke lingaliro lina laling'ono apa, limene likubwera ku malingaliro anga. Pamene Yesu anali pa mlandu, ndipo popanda china chilichonse koma chifukwa cha chipongwe, ndi iye anatumizidwa kuchokera kwa Pilato kupita kwa Herode. Tsopano Pilato sankasowa kuti achite zimenezo, ndipo inu mukudziwa pamene iye ankayesera kuti asambe mʼmanja mwake pa izo. Koma zikangokhala mʼmanja mwako, iwe umayenera kupanga chiganizo chako. Iwe sungathe kuzikankhira izo kwa munthu wina, ndi iweyo ngati munthu pawekha. Koma iye anatumizidwa kwa Herode basi kuti akapange akamnyoze, chifukwa iye anali ndi dzina ndithu la wochita zozizwitsa ndi zina zotero. Ndipo iye anali wochotsedwa mu mpingo. Chotero Pilato mwini wakeyo anaganiza kuti angomutumiza iye kwa Herode. Ndipo mwina mwake izo zikanakhala ngati zawongola mangawa akale amene iwo anali nawo wina kwa nzake. Ndipo chotero Yesu anatengedwera tsidya la misewu ndi kutsika kudutsa malowo mpaka iye anakakumana ndi bwalo la milandu lalikulu, Herode.
Herod was presented.
Ndipo pamene iye anadzakumana ndi Herode, ndipo Herode anapatsidwa mayi wake wokhawo. Kodi munthu angakhale wopusa bwanji ngati Herode akanangodziwa kuti amene anayima pamaso pake anali kukwaniritsidwa kwanani wachihebri aliyense wachiyembekezero ludzu la mdziko yemwe anayima pamaso pake kukwaniritsidwa kwa wanzeru ndi neneri aliyense amene anayankhulapo. Mwayi wokhutitsa mtima wake wochimwa ndi chisomo ndi chifundo. Iye anali munthu wopusa bwanji. ndipo komabe osadiwo kusa mojuluka monga munthu lero yemwe wapatsidwa chinthu chomwecho chifukwa ife takhalapo nazo zaka 2000 zowonjezera zakuphunzitsa kwake zachifundo chake. Koma chinthu chopusa bwanji chimene Herode anachita pamene iye anadzayimirira pamaso pa iye, ndipo sanamupembe konse iye chisomo ndi chifundo, sanamupembe konse kukhululukidwa kwa tchimo. Iye sankadziwa konse kuti atayima, ine sindikuganiza kuti munthuyo anazindikira kuti amene anayima pamaso pake anali munthu woteroyo. Mulole zimenezo zilowerere kwa miniti, chifukwa munthuyo analibe loterolo, dzina lotchuka la mayimidwe otchuka opambana, amabungwe osiyanasiyana ndi makalamu ndi zina zotero zomwe iye ankayanjana nazo. Iye analibe dzina ngati limenero, koma iye anali nalo pakati pa anthu amene ankalidziwa Baibulo ndipo ankalidziwa lonjezo. Ndipo mulole ine ndipite mwamphamvu kopang'ono, iwo amene anakonzekweratu ku moyo wa muyaya, iwo anazindikira izo mphindi imene iye anayima pamenepo. Koma Herode anali asanaphunzire izi, iye sankalidziwa konse ilo, ndipo ndi chinthu chachisoni bwanji.
All that the prophets have spoke of for 4,000 years.
Zonse zimene aneneri anali kuzinena kwa zaka 4,000. Kukwaniritsidwa kwa kulira kwa dziko kunayima pamaso pake. Pamenepo mukukhalapo kwake panayima kukwaniritsidwa konse. Ndipo monga ine ndikhoza kunena izi kachiwiri, ife tingaganiza kuti iye anali munthu wopusa, chifukwa iye anapanga chiganizo chopusa.
For you notice he never asked him for mercy.
Pakuti inu mukuzindikira kuti iye sanamupembe konse iye chifundo. Iye anamupempha iye kuti amusangalatse iye.
Oh,
ine ndamva kuti iwe ndiwewo wochita zozizwitsa.
Iye
anapempha zosangalatsa mʼmalo mwa chifundo. Ndicho chimene dziko lero likufotokozeranso chiganizo chomwecho cha Herode pamene iwo amuona Khristu wochita zozizwitsa akuchita chinthu chomwecho lero chimene iye anachita nthawi imeneyo ndi zinthu zokhazo zomwe iwo amazifuna. Ndiloleni ine ndikuoneni inu mukuchita chakuti ndi chakuti. Mukuti Herode adzakhala ndi malo oyipa woti adzayimepo, munthu wa tsiku lino adzakhala ndi malo oyipa kwambiri woti adzayimepo. Herode anali nazo zaka 4,000 zachomuchitikira, aneneri ndi anzeru, ife takhala nazo 6,000 zakuphunzitsa kwa pamwamba kwa zomwe iwo anali nazo nthawi imeneyo. Ndithudi chinachita chinthu chotani chomwechonso izo zili lero, chinthu chomwecho. Kodi vuto linali chiyani? Herode sanaziganizire izo mozama, iye sanayime kuti aganizire. Ndipo ndi momwe zilili ndi anthu alero, iwo achiona china chake chachikulu ichi, icho chawadodometsa iwo. Koma iwo sakumayima utali wokwanira, iwo akuyesetsa kuti azimvetsera kwa mphunzitsi wina kapena wa theology wina wake amene amazifotokoza izo mophotchola. Ndipo komabe momwe pamene ine ndiganize za Jeffersonville, ndikangati ndingakufunganire iwe monga thadzi panapi yake. Koma iwe sukufuna ayi, ndikangati ine ndakusonkhanitsani inu, ndikangati ndingapange izi malo achonde amene mafuko onse akanathawirako. Koma inu simukufuna. Mwaona, mwaona sopano mukuona chimene Herode adzayenera kukumbukira mutsiku limenelo. Mwayi wake waukulu iye anaukana iwo, ndipo kutali kwina kwake madera awo tayika usiku uno iye akukumbukira zomwe iye anachita pa izo. Ndimochedwa kwambiri tsopano, musalole kuti izo zidzatero kwa ife, ino ndi nthawi yathu yochezeredwa. Tiyeni timukumbukire Khristu kuti Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ahebri 13:8. Musadikirire kufikira madera ena kutsidyako kwaonongeka. Mulira limenero kumene inu simungakhoze kukafika mukhalapo kwa Mulungu. Ndipo nthawi yanu itatha pa dziko lapansi. Mumaloto opsa inu mudzakumbukira kuti inu munali ndi mwayi ndipo munaukana iwo. Mulole achinyamata azindikire izi. Mulole onse azindikire izi. Herode sanaganizire mozama za izo. Nthawi yake yokhayo iye anangopempha kuti asangalatsidwe, ndipo kuti Yesu akhoze kuchita mtundu wina wake watsenga, kutulutsa kalulu mchipewa kapena inu mukudziwa kapena china chake. Iye ankaganiza kuti iye akhoza kukhala mwanjira ina. Iye anazoona izo ngati wamatsenga. Ife tamva kuti iwe ukhoza kuchita zopusitsa. Ndilole ine ndikuone iwe ukuchita zopusitsa zako tsopano. Ndipo mundilole ine ndinene izi molemekeza, koma ndikangati kome otchedwa atumiki ya tsiku lino anenapo, ngati pali mzimu woyera, ngati inu mukukhulupirira kuti mzimu woyera uli basi monga iwe unalili pachiyambi, ndiloleni ine ndikuoneni inu mukumutenga wakuti ndi wakuti wachikulire kuno kapena uyu, oh bamba uyu chakuno, mkazi uyu chapa, ine ndipita ndikawatenge iwo. Ndiloleni ine ndikuoneni inu mukuchita izo. Kodi wamazindikira kuti ndi mzimu womwewo? Ayi, iwo satero. Umene unati kwa Yesu, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, tenga, sandutsa miyala iyi mkate. Ngati iwe uli mwana wa Mulungu, tiuze ife amene wakumenya iwe pamutu. Ngati ndiwe mneneri, tiuze ife amene wakumenya iwe, ali ndi chiguduli pankhope yake. Anamumenya iye pamutu, ndipo kenako, anapatsana ndodoyo kwa wina ndi nzake. Anati, tiuze ife, ngati iwe uli mneneri, tiuze ife ime wakumenya iwe, ife likukhulupirira iwe ndiye, tiuze ife, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, ndife ona mmitima mwathu, ngati ndiwe mwana wa Mulungu, tsika pa mtanda, ndipo ife tikhulupirira kuti ndiwe mwana wa Mulungu. Ine ndikudabwa ngati anthu ambiri lero, onse, amuna, akazi, ang'ono ndi achikulire, sakuima pamalo omwewo.
And you're going to remember someday.
Ndipo inu mudzakumbukira tsiku lina kuti inu munali mukukhalapo kwake pakasupe wake. Ndipo munkafuna kuona zopusitsa kapena munkafuna kuona matsenga kapena china chake. Izo zingandipangitse ine kuzikhulupirira izo. Ndiloleni ine ndinjenjemere pa msana wanga. Ndipo ndiloleni ine ndichite izi kapena izo, ine ndizikhulupirira izo. Maona kugirigisha kwina kwake ndi kupembedza mafano kwa poyera. Ndiloleni ine. Inu mukudziwa Yesu ananena muchochitika china. Iye anafunsa funso. Ine ndikufuna kufunsa mpingo siku uno izi. Yesu anati, bwanji chifukwa chiyani inu mukunditcha ine Ambuye wanu, ndipo ukusamachita zinthu zimene ine ndinakulamulirani inu kuti muzichita? Chifukwa chiyani mukunditcha ine Ambuye, ndipo nkusamasunga mawu anga? Munganditchulirenji ine Ambuye, ndipo nkumakana zinthu zimene ine ndinakulamulirani inu kuti muzilalikira ndi kuphunzitsa? Ndi chiyani chimenecho? Nchiyani chimachita izo? Ndi chifukwa chakuti mambo wina wachipembedzo umayima pakati pawo ndi mawu. Ndipo chilichonse chimene chimayima pakati pa inu ndi Mulungu ndi fano. Icho chimatenga malo a Mulungu. Chifukwa chiyani kukutchulani inu Ambuye? Ambuye amatanthauza umwini. Ambuye ndiye mwini wakatunduyo. Ndipo ngati Mulungu ali mwini wa ine, ngati ine ndili wake, ndipo iye anandipembenuza ine tsiku lina pamene ine ndinali pa njira yolakwika. Ndipo anandiyitanira ine kwa cholinga. Ndingachite chiyani koma kukwaniritsa chokhumba chake, monga iye anamuchitira Paulo? Ine ndingakhoze bwanji kuchita china chilichonse kuposa kusunga mawu ake? Chifukwa chiyani inu mukunditcha ine Ambuye? Ine ndikufuna ndimuyitane munthu wina apa ndione za iye. Nanga bwanji Yudasi, chimene iye akuyenera kumukumbukira nacho iye? Ife tikukamba za kuwakumbukira Ambuye. Yudasi usiku uno ndipo
Oh, mpaka iye kulibenso adzanena kukumbukira kuti iye anagulitsa maufulu ake olemba kubadwa. Iye anamugulitsa Yesu kuti apeze phindu. Ife timamunyogodola Yudasi. Ife timanena kuti iye anali munthu wa ufe woyipa, sayenera malo aliwonse kapena sogulu lililonse. Iye siwoyenera kumwamba. Bwanji iye anamugulitsa Ambuye wake adatha kukhala ndi mwayi ngakhale kukhalawo wophunzira, kukhala mtumwi. Mayitanidwe apamwamba mu Baibulo, apamwamba kuposa mneneri. Iye anali ndi mwayi wokhala mtumwi ndipo anagulitsa ufulu umenewo chifukwa cha phindu lake. Ndipo tsopano iye akuyenera kukumbukira izo. Umo ndipomwe iye amamukumbukirira Yesu pa phindu lakelo. Ndipo ine ndikudabwa ndi angati ya iwe usiku uno akuimabe pa guwa, komabe adakhala mwinjiro wa kwaya, adakhala pa mpando wa dikoni, kapena kutenga malo a nsungichuma trustee, kapena chilichonse chimene icho chingakhale.
And still selling his opportunity.
Ndinda wake mucharichi kapena mtumiki paguwa ndipo nkumagulitsa bemwayi wake ndi cholinga choti azitamandidwa.
Dr. Bishop so-and-so.
Dokotala Bishop wakuti ndi wakuti. Kutamandidwa kwake, phindu lake. Munthu wina anati kwa ine, ine ndikukhulupirira icho ndichoonadi, koma ngati ine ndidalalikira izo, ine ndingakakhale ndikupemphetsa kumeneko mu msewu. Kodi inu mukukumbukira mnyamata mwini chuma ndi Lazaro, chimene siteji yawo yotsiriza ndi yamuyaya inayimapo? Ngakhale mmodzi anali wopemphapempha ndipo winayo anali wolemera, koma chithunzicho chinadzasintha tsiku lina ndipo awiri onsewo amatha kukumbukira. Chotero anthu siku uno akufuula za Yudasi yemwe anamugulitsa iye kuti apeze phindu lake, ndipo ochuluka kwambiri akuchita chinthu chomwecho lero, akumugulitsa iye kuti apeze phindu lawo. Wansembe wa masiku amenewo adzakumbukiranso kuti iwo anagulitsa mwayi wawo wa iye, mwayi wawo wakukhala mtumiki wake, kuti akhale wophunzira wake, kuti akhale wotembenuzidwira kwa iye. Iwo anagulitsa izo chifukwa cha nsanje yobiriwira. Iwo ankachita nsanje ndi chiphunzitso chake. Bwanji pamene iye anali usinkhu wa zaka 12 zokha, iye amakhoza kuwapunthwitsa iwo muli monse, ndipo sazindikira izo kuti ameneyo anali mesiya. Iwo samakhoza kuchita zinthu zimene iye ankachita, ndipo iwo ankaopa kuti angataye ulemerero wawo pamaso pa anthu apamwamba. Ndipo iwo anagulitsa mwayi wawo, ndipo iwo ali wolakwa basi monga Herode anali.
And the church member of the day is the same.
Ndipo membala wa mpingo wa lero ali chimodzimodzi. Ngatiwo ankadalira muzipembedzo zawo ndi zina zotero masiku amenewo, ndipo ankaopa zawo za ulemerero wawo. Iwo adzatulutsidwa mʼmasunagoge. Chinali chiyani pamenepo? Kunali kupembedza mafano, kupembedza kachikhulupiriro ka fano, kapena mpingo wa chipembedzo cha mafano. Malo movomereza mawu amoyo amene anaonetseredwa pamaso pawo, ndipo iwo anawaona mawu a Mulungu. Baibulo linati ife tamuona iye ndipo tinamugwira iye. Anthu ankaika manja pa mawu enieni a moyo owonetseredwa a Mulungu wa moyo. Ndipo nkulola miyambo ndi tizikhulupiriro tiime pakati pawo, kutsuka mapoto ndi mapani, chinthu chonyasa choterocho kuima pakati pawo ndi Mulungu wa moyo. Inde chinali chiyani icho? Iwo anali oweruziratu, iwo anali oweruziratu motsutsana ndi lemba la uthenga lomveka bwino lomwe iye ankaphunzitsa mawu a Atate. Iwo ankamuchitira iye nsanje. Iwo anali oweru ziratu za iye. Ndipo pamene iwo akanali ndi kukumbukira kumene akadali kugahena, iwo adzakumbukira. Umo ndi momwe iwo adzakumbukiridwire. Umo ndi momwe iwo adzayenera kumukumbukirira iye.
Inu mukuti, oh, amenewo anala Farisi. Palidona wang'ono yomwe ankabwera kuchari chichino. Oh, ine likuganiza mwina mwake ambira inu mukumudziwa iye. Iye amakhala kumunsi kwa nse uko, iye anali atagwa. Ndipo nthawi iliyonse ndikamuona iye, iye amathamangira kwa ine. Amadzayeka manja ake mwa ine. Mbale Biu, mundipempherere ine. Ndabwerera mbuyo, mwamuna wake ndi a, ai. Ine ndikuganiza iwo amakhala kuntunda kwa mwekuno. Ine ndamuonapo iye munzimu. Ndinaona nzimu wa Mulungu pa iye ndikuvina kwake akusangalala ndi zina zotero. Ndipo iye anali atagwa. Ndipo iye anali atagona posachedwa pa muchipatala kunja kuno. Akufa. Iwo ankamuganizira. Ndipo iye anandiitana ine kuti ndibwere ndidzamupempherere iye. Iye ndi mamuna wake anali abwino kwambiri kwa mkazi wanga. Pamene mkazi wanga kansika na kakang'ono, kama sanza, kankhope ya uve, ndipo iwo amakhoza kumugulira iye diresi laling'ono, kapena china chake apo ndi apo, kuti amuthandize iye kuti azipita ku sukulu. Zilibe kanthu kuti zinali zazing'ono bwanji, iwe sungamuchitire Mulungu chinthu chimodzi kufikira iye atachikumbukira icho. Mochuluka monga inu mwachitira ang'ono angawa, inu mwachitira izo kwa ine. Ndipo monga nkati pamadzi, iwo udzabwerera. Apo panagona nkazi wosauka uyu wang'ono, wobwerera mbuyo. Akulira, adagwira dzanja langa. Ndipo iye, ine ndinati, chabwino Mulungu, ndikupemphererani inu. Ndipo adagona pabedi linalo kwa iye, anali nkazi adagona pamenepo, ali ndi manja ake adapinga sitsidwa. Akuyangana pa ine, ndipo mwana wake wamwamuna wang'ono adakhala pambali pake. Pafupifupi 20, wooneka Rike wamakono. Chotero, osati kunyozetsa, ngati dzina la wina wake lili Rike, koma ine ndikutanthauza kuti ndi inu simunamvepo za dzina ngati limenelo masiku apitawo. Elvis ndi Rike, ndipo ndi dzina chabe Lambadou. Inu mukuona, ngati inu muli ndi mwana wotchedwa Iro, mutcheni Iro monga dzina lake la pakati. Chomwecho, kapena mpatseni iye lina. Ndiye, pamene iye atakhala pamenepo monga choncho, anangana apo, ndipo ine, ndinamba kuwera mitsa mutu wanga. Ndipo ine, ndinamuona iye akuoneka kweni kweni, iye anati, digirani miniti, kokani katani iyo. Ine ndinati, ine ndimati, ndimupempherere donayo. Sindinuwo wokhulupirira. Iye anati, ine ndikuwuzani inu tsopano. Ife ndife a Methodist, ndipo ife ndikufuna kuti inu mukoke katani meneyo.
Yes, ma'am.
Inda mai, ndipo ine ndinakoka kataniyo.
See, the same thing today.
Maona, chinthu chomwecho, lero, atsankho kwambiri. Anadziwa bwanji kuti ndinali mtumiki wa mtundu wanji, ine ndinali ndisanamuonepo mkaziyo. Koma mwina mwake anamumvapo wina akunena kuti ine ndimakhulupirira mukuchiritsidwa kwa olwala. Ndipo iye anali ataphunzitsidwa motsutsa izo. Iye analibe kanthu kochita ndi izo. Iye anasamba mʼmanja mwake pa izo. Iye ankaopa kuti izo zikanagwira pa iye. Musadandaule, sizitero. Monganso Pilato, sakanatha kuwatsuka iwo mʼmanja mwake. Tsopano, kumeneko, sikunena chilichonse mochititsa manyazi anthu a Methodist. Ameneyo, anali mkazi mmodzi yekha. Mwaona, mwina mwake, zinangokhala machitidwe ake. Ine, sindikuganiza kuti anthu onse a Methodist angakhale monga chomwecho. Chifukwa ine, ndawapemphererapo ambiri a iwo. Iwo, amandiitana ine kuti ndikawapempherere iwo. Ndipo zizindikiro ndi zodabwitsa zachitikapo pakati pawo. Si anthu komwe mumipingo imeneyo. Ndi dongosolo limene iwo alimo. Ndi chimene chimachita izo. Koma iye anali mmodzi wa mtundu umenewo. Chinali chiyani icho? Sanja yeni ya chiphe cha masobiri wira yodzozedwa ndi njerekezi. Ine ndiko za kunena jina chake pa nsonkhano wina wake umene unali kuno munzinda nthawi ina. Ndipo iwo anafunsa chifukwa chimene iwo sana ndiitanire ine kwa iwo. Koma ine ndingodutsa zimenezo chifukwa ndili kwathu. Koma ndipo komabe palibe chifukwa ndi nsanje basi ndika chikhulupiriro ndikupembedza mafano. Momwe ife timafuna kuponyera manja athu kwa aliyense. Koma pamene iwe ukunyalidwa, Yesu ankafuna kuchita zimenezo. Kumbukirani, siku lina inu mukuyenera kudzakumbukira zimenezo. Inu mukuyenera mudzakumbukire zimenezo. Zimango ndikumbutsa ine za umboni omwe unapangidwa posachedwa pa mtumiki. Ndipo anali pa chikepe akukwera mwamba chakuno ku nyumba ya Helben.
And there were three men standing with this.
Ndipo panali amuna atatu atayima ndi mtumiki uyu pa chikepe. Ndipo iwo samadziwa kuti munthu uyu anali mtumiki. Ndikuganiza kuti ayi. Ndipo pamene iwo amakwera mwamba, iwo onse anayimirira pa nsanja ya G8. Ndipo bambo winayo anayang'ana pozungulira kwa mtumikiyo. Ndipo anati, inu mukudziwa chani, izi ndi pafupifupi kuyandikira kumwamba monga momwe tingadzakhalire. Chabwino, mtumikiyo anati, ine ndikuganiza kuti mukulondola. Ine ndikuganiza kuti inu mukulondola. Pakuti bola ngati ife tikudalira mukuziyenereza kwathu. Kuyandikira kwake ndi uku momwe ife tidzakhalire. Uko nkulondola. Bola ngati inu mukudalira zomwe inu mukuchita. Inu mukukumbukira zomwe mwachita. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti ambira ife tikudziwa kuti sitinachite kalikonse. Ife sitikuyenera chilichonse. Anati, ndikuganiza kuti ngati ife tikudalira zotiyenereza zathu, udali wake udzakhala umenewo, kumene ife tingadzafikire. Chabwino, ngati ife tikudalira, tidzangofika pamenepa basi. Koma ine ndikufuna kuti ndinene china chake. Ngati ine ndingathe kuyiwala zomwe ine ndinali, ndikukumbukira zimene iye ali. Ngati ine ndingathe kumukumbukira Yesu. Ngati ine ndingathe kumukumbukira iye pa mtanda. Ngati ine ndingathe kukumbukira zomwe iye anandichitira ine. Ndipo ndikhoza kukumbukira ora limene iye anachotsa machimo anga ndi kundipatsa ine mzimu woyera kuti uzinditsogolera ine. Ndiye ine ndibwezera pamwamba pa chilichonse chimene chagwira dziko lapansi lino. Ine ndabwezera pamwamba pa chinthu chilichonse pa dziko lapansi kupita m'malo a mwamba mwa Khristu Yesu. Kumene ine ndingakhoze kumenjana ndi iye. Kumeneko mukukhalapo kwake, kuyiwala zomwe ine ndinakhalapo, kuyiwala machimo anga onse ndi chilichonse chifukwa izo zili mu nyanja ya kuyiwala. Kuyiwala zakale zanga zonse, kuyiwala chilichonse, ndikumakumbukira kuti iye anandipanga ine wake mwa imfa yake yomwe. Iye anatenga malo anga, ndipo ine amene ndinalibe ufulu woti ndipite kwina kulikonse koma ku Gehena. Iye anadzatenga malo anga ndipo anandinyamula ine kundichotsa ku Gehena. Iye anandipitira ine kumeneko, ndipo iye anandikweza ine ndi chisomo chake chochuluka. Mpaka tsopano ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndipo ife tikukhala m'malo a mwamba mwa Khristu Yesu. Nthawi zonse tikusangalala ndi kumamukumbukira iye amene anatibweretsa ife motetezeka mpaka pano. Ndipo ndi chikhulupiriro chotutuma mioyo yathu kumatikakamizira ife. Ndipo mwachisomo iye adzanditengera ine mtsogolo. Ndipo ndi maso a chikhulupiriro. Ine ndimaona lemba lake likukwaniritsidwa. Onse amene iye anawadziwiratu, iye wawayitana. Onse amene iye anawayitana, iye anawalungamitsa. Ndipo onse amene iye anawalungamitsa, iye wawapatsa ulemelelo. Chotero ndili lingaliro ili, ine ndikuyima mu msonkhano wa anthu, kumene kuli mzimu wa Mulungu. Ndipo akwezi
kuchenjezedwa kukakhala m'malo amwambamwamba mwa Khristu Yesu. Yembekezera ola limene thunthu loyipa ili la moyo wa munthu amene ali ndi kugunda kwa mtima wachivundi ndipo amene uyalira kudzayima tsiku lina pamene ilo lidzasinthidwe ndi kudzapatsidwa mtima wa mzimu umene udzagunde kudutsa nthawi yosatha kupitilira zimenezo opanda matenda, opanda chisoni, opanda ukalamba, kapena chilichonse. Muzimu kumbukira Yesu. Pamene mbiya ikutha mnyumba, ndipo mulibe nsoufa, muzimu kumbukira Yesu. Pamene adogotala akunena kuti palibe nsomwayi, muzimu kumbukira Yesu. Pamene mkerekezi akukuyesani inu, pamene ife tikuimba nyimbo yathu yotulukira, pamene mayesero motizinga ife akusonkhana, muzipuma dzina loyera lija mupemphero. Muzimu kumbukira Yesu. Muzikumbukira kuti iye adzabweranso. Yesu yemwe uja amene anadzatengedwa kwa ife adzabweranso muchikhalidwe chomwecho monga ife tamuona iye akupita kumwamba. Kumbukirani iye adzabweranso kwa ake omwe. Tiyeni ife tipemphere. Ndi mitu yathu yoyera mitsidwa ndipo ndi uthenga wa ung'ono wosweka uwu ukadali mu mtima mwanu. Kodi mungafune kuti iye akukumbukireni inu tsopano? Ngati inu mukutero, ingokwezani manja anu ndi chinthu china chapadera. Ambuye ndikumbukireni ine. Monga wandakatulana nena, mundikumbukire ine pamene misozi ikugwa pansi.
Our most holy father, we have
Atate athu oyera kwambiri, ife tasangalala kwambiri ndi kukhalapo kwa mzimu oyera. Monga iye wationetsera ife mawu amoyo, pamene ife tikukumbukira dzenje limene ife tinasemedwako, ndipo tsopano ife tachotsedwa mu dzenje limenero ndipo taumbidwa kukhala ana a Mulungu mwachisomo cha Yesu Khristu.
I remember him.
Ine ndikumukumbukira iye. Pamene adokotala anayang'ana pa nkhope yanga ndipo anati, kwangotsala maminiti pang'ono. Ine ndikumukumbukira Yesu. Ine ndikumukumbukira Yesu. Pamene ine ndinali pa guwa ndikulira chifundo ndipo moyo wanga unali wolemetsedwa. Ine ndikukumbukira katundu amene anandichokera ine. Yesu anatenga chipsinjo changa. Miyezi ingapo yapitayo, nditakhala pa benchi ndikuyang'ana pansi kukula kwa mpope wa mfuti kuti ndiwombere chandamale. Ndipo Satana ayenera kuti anaganiza, uwu ndi mwayi wanga tsopano. Ndipo pamene mfuti inadzaphulika, ndipo mpope ndi tsinde ndi mfuti zinapita mbali iliyonse, ndipo moto unawulukira mondizungulira ine. Ndipo ine ndinayesera kuti ndiyimirire pa mapazi anga, ndipo magazi akuukha. Ine ndikukumbukira kuti anali Yesu. Pamene adokotala, pamene iwo anadzayang'ana ndipo sanaone chovulaza chinachitika, iye anati, chinthu chokha chimene ine ndikuchidziwa kuti Ambuye ayenera kuti anakhala pamenepo nayenso kudzamutetezera wantchito wake. Iye akanayenera kuphulitsidwa mzidutswa ndi kuphulika koteroko. Oh Mulungu, momwe ife tonse tikukumbukira zinthu zimenezo. Ife tikubwera kukasupe wodzazidwa ndi magazi, wotengedwa kuchokera mitsempha ya Emanuele. Tidalitseni ife Ambuye limodzi usiku uno. Inu mukudziwa chokhumba ndi cholinga kuseri kwa mtima uliwonse umene unakweza dzanja. Inu mukudziwa khumbo ndi chosowa. ndipo monga wantchito wanu ambuye ine ndikubwera nawo iwo ndipo mwamba kuchokera mukachisi uyu tsopano mwachikhulupiriro ife tikupita kudutsa mitambo ndi mwezi ndi nyenyezi ndi njira ya mkaka ya nyenyezi ndipo tsopano ife tikufika mukukhalapo kwa mulungu ndipo latambasulidwa patsogolo panga ndi guwa la golide pamenepo pali nsembe yomwe ife tikuyikumbukira Yesu amene anati ingopemphani Atate chilichonse mu dzina langa ine ndidzapereka icho mulole chikhulupiriro chathu chisalephere Ambuye koma mulole ife tizikumbukira kuti ife tilandira zomwe ife tikupempha ngati ife tikukhulupirira izo pamene ife tikukumbukira Yesu anafa kuti adzatetezere ife zimenezo ndi kudzapanga izo kukhala zotsimikizika Ambuye ife tikuona kuti inu mukuonjezera nyumba yathuyi munali inu amene munatichitira ife izi amene munatipatsa ife kuonjezeredwa uku kwa tchalichi ndipo ife tikudziwa kuti munali inu Ambuye yemwe munatipatsa ife tchalichi pachiyambi ife tikupemphera kuti inu mudalitse kuyesetsa uku Ambuye ife tikuwapempherera busa athu mbale Neville wantchito wanu wodzichepetsa ndi wachisomo wokhulupirika amakhala wololera kutumikira mu udindo uliwonse zilibe kanthu kaya ndi mpando wakumbuyo kapena ngati kudakhala kukonza mu tchalichi kulikonse kumene inu mukumufuna iye kumeneko iye amafuna kuti akakhale wothandizira kuti akutumikireni inu kulikonse kumene inu mumuyitana ife tikupemphera Mulungu kuti inu mumudalitse iye Mulungu yeselo lalikulu ili lomwe ine ndadutsamo kumene ndi ma trustee awa omwe anayima pafupi nane ndi mpingo uwu umene umandipempherera ine ndipo potsiriza chigonjetso chinafika Oh Mulungu ine ndikuwapempherera iwo ine ndikuwakumbukira iwo inenso Ambuye ndipo ine ndikutsimikiza inu mutero ife tikukumbukira madalitso amene inu mwakhala kwa ife ndipo ife tikukumbukira mawu anu kuti inu simudzatisiya konse ife kapena kutitaya ife ukalamba sudzakhala ndi chochita kwa izo inu mudzatikumbukirabe ife pamene dziko silidzakhalaponso ndipo nthawi idzazilala kulowa mu muyaya kunalembedwa china chake motere kodi mayi angayiwale khanda lake loyamwa ine sitingakhoze kukuiwalani inu inu munazokotedwa mzikhatho za manja anga misomali imene inazokota mayina athu ife tikudziwa kuti inu mumatikumbukira ife Ambuye ndipo inu nthawi zonse mukhale muzikumbukiro zathu zokondedwa kwambiri monga mpulumutsi wathu mchiritsi wathu mumu yathu wokondedwa wathu moyo wathu kuwala kwadziwa kwathu zonse muzonse wathu kasupe wosathawuja wachisomo ndi chikondi cha Mulungu kwa ife anthu okugwa ambanja la Adamu pereganiza Ambuye pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu tsopano tikupita kuchoka kukachisi usiku uno tikukumbukira Yesu amen kodi inu mukumukumbukira iye inu mukumukonda iye tsopano ine ndikuganiza mu uthenga wathu waung'ono wosweka ife tikhoza kunena izi Paulo anati chilichonse chomwe ife timachita ife timachita mu mzimu mu zinthu zonse ife tiyenera kumukumbukira iye tiyeni tisapange chigamulo kufikira ife titamukumbukira iye tiyeni tisachite kalikonse chifukwa sidzakhala mopupuluma ngati ndani amenya mbali imodzi ya tsaya tiyeni tikumbukire zimene iye anachita ife tisanabwezere tiyeni tikumbukire zochita zake ngati pali chigamulo choti tipange tiyeni tidikirire tikumbukire mtundu wa chigamulo chimene ife tikuganiza kuti iye angapange ndiye tilole kuti icho chikhale chigamulo chathu ngati tikhala opupuluma, tiyeni tizikumbukira kuti iye samakhala konse pachangu. Mukuona, ngati tikhala otengeka mopitirira, kumbukirani kuti iye amakhala mumuyaya. Nthawi simatanthauza kanthu kwa iye. Ndi cholinga ndi chofuna cha mtima wathu. Tiyeni tizimukumbukira iye. Ndipo tiyeni tizimukumbukira iye tsopano pamene ife tikuimba nyimbo iyi mu mzimu wakukhalapo kwake. Ine ndinkonda iye. Ngati inu mukukhala mchikondi, inu mukukhala mwa Mulungu. Pakuti Mulungu ndi chikondi. Iwo amene amakhala mwa Mulungu amakhala mchikondi. Mukuona? Ndipo chikondi chilibe udani. Chikondi si nsanje, chikondi si chidzikweza, chikondi si chikhala chopanda khalidwe. Chikondi nthawi zonse chimakhala chodekha, chokoma, chokhululuka, chachifundo, zilibe kanthu kutenawo ndi oyipidwa chotani. Chikondi chimakhalabe chokha. Chikondi ndi chopodalirapo pa chisomo. Chikondi ndi chopodalirapo pa Mulungu kwa ife. Mphatso zina zonse ndi zinthu zitatha, maoneneri athu, malilime athu, kutanthauzira kwathu, zonse zomwe ife tinachitapo. Kapena zina, pamene chikondi chibweramo, chimakhala podalirapo. Icho ndi choposa zonse, chifukwa zina zonse zimalephera. Ndi chigamulo cha khoti lalikulu, ndi nsanamira, ndi nyenyezi ya kumpoto yomwe imasunga oyenda pa nyanja, ndi kampasi yomwe imatilondolera ife. Chikondi ndipo odalirapo. Tiyeni tizikumbukira zimenezo pamene ife tikuimba. Ndinkonda iye.
I love him. Salvation on Calvary. I love
Sobano kumbukirani, iye anandikonda ine, ndipo anampereka mwana wake. Sobano, pamene mulongo wathu akutiimbira ife nyimbo iyi, tiyeni tingokhala mukukoma kwa chiyanjano pamene ife tikukhala limodzi malo a mwamba mwamba mwa Khristu. Sopano muchotse zonse chilichonse kuchokera mu mtima mwanu. Ndipo kumbukirani mawu a Mulungu amanena chomwecho, ine ndine wantchito wake, iye ali pano. Ndiye tiyeni tingogwirana chanza ndi wina wake ndi kuti Mulungu akudalitseni inu mbale, ngati inu muli naye ndani, nyamukani, ndipo mupite kwa iye. Mwaona, Mulungu akudalitseni inu mbale, pamene ife tikuimba nsokolasi ndi kugwirana chanza wina ndi nzake. Kodi inu simuchita zimenezo tsopano, mokoma kwenikweni mu mzimu. Dimanja athu mwamba tsopano.
I Jesus. Just my salvation on Calvary's tree. Now let's bow our heads and hum it. Remembering Jesus.
Sopano tieni tuweramitse mitu yathu ndipo tizingunguza iyo kukumbukira Yesu. Sopano pamene mulongo wathu wakuimba mokoma ndi mofewa ine ndi mufunsa mbale wathu wabwino mbale Neville ine muli ndi mawu omwe inu mukufuna kunena chilichonse chabwino ine ndi mufunsa mbale Collins kumbuyo uko mbale wathu wokhulupirika wang'ono pano mmodzi wa othandizana nawo ngati iye angatibalalitse ife mupemphero pamene tikuweramitsa mitu yathu mbale Collins.